kukonda daddy, ni kukonda daddy, ni kukonda daddy, ni kukonda daddy,
ni kukonda.
Wewe weka, we won't understand if we know we know.